ni ya maisha.
Mapenzi kanipofua, kiziwi mikanifanya. Amini, kugombana ni kawaida. Nyumbani wanakazana, ndivyo inavyotakikana. Subutu, aibu na laana. Nimekaa, toneshwa kidonda machozi kulowa siku kucha. Hey, nimekaa huzuni moyoni pa kwenda sioni ila komi. Mie, 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 sikutaki tena my lover.
Oh, na, na, na.
Nami sikulili tena my lover.
Oh, na, na, na.
Wala sikuwazi tena my lover.
Oh, na, na, na.
Ila kwako mina sema asante sana kunitema my lover.
Oh, na, na, na.
Asante sana kunitema my lover.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Asante sana kunitema.
Akufukuzae haneni ondoka, ukusinya ukachoka, chunga utu kukutoka. Nimekaa toneshwa kidonda machozi kulowa siku kucha. Hey, nimekaa huzuni moyoni pa kwenda sioni.
My daughter, ama mista kitena, siwezi.
Uwezi nini? Na hutaki nini? Uliamua mwenyewe. Hapa ni kwa mamako, mke wangu. Rudi nyumbani kwa mume. Funga mlango sitaki. Hey, nasema funga mlango.
Huzuni moyoni pa kwenda sioni ila komi. Wacha wacha waseme ninaumanga. Wacha wacha waseme bora furaha. Wacha wacha waseme maziwa lala. Wacha wacha waseme bora furaha. Sikutaki tena my lover.
Oh, na, na, na.
Nami sikulili tena my lover.
Oh, na, na, na.
Wala sikuwazi tena my lover.
Oh, na, na, na.
Ila kwako mina sema asante sana kunitema my lover.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Asante sana kunitema my lover.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Mm-hmm.
Oh, na, na, na.
Asante sana kunitema.